Kukunda sana Sasa vichache hapana
Watambia jitu na doni kosha
Mie nasali kwa sana
Kiosi kwa maju wala utosi
Kama kupenda ni mula Basi sasa nasie ni maboss
Makopa kopa nakupa yote chukua Makopa kopa
nakupa yote chukua
Mina toka Tanzania baby tell them where are you from
Where are you from
Mungu alivyo kujalia please come come show them some Makopa kopa nakupa yote chukua Makopa kopa
nakupa yote chukua
Makopa kopa
nakupa yote chukua
Makopa kopa
nakupa yote chukua
Makopa kopa
nakupa yote chukua
Makopa kopa
nakupa yote chukua
Na hapa sasa nimejipata mekita kwa koma zima Sinaga vitu nusu nusu mezama mwili na mtima Utapofika uswa nani lazima wakwite omote Na vipi kule uchagani utasikia na kuya mfele Mina toka Tanzania baby tell them where are you from
Where are you from
Mungu alivyo kujalia please come come show them some Cute sana, umefanya ni sawadi kuchana
Sawadi kuchana
Na wapambe siya pana Fujo zeno kwetu siya zina mana
Zina mana
Makopa kopa nakupa yote chukua Makopa kopa
nakupa yote chukua
Makopa kopa
nakupa yote chukua
Makopa kopa
nakupa yote chukua
Makopa kopa
nakupa yote chukua
Makopa kopa